kissy pat. Mi kissy pat. Chinga dola moja na enjoy life. Na endless kusaka upatu. Dunia watu, maisha watu. Sipigi vizinga minaomba nyavu.
The way I feel, kamwe siwazi Lucifer. Kisa naeweza pia, nitumbue pesa kwa sifa.
Maisha yangu changamoto, nalijua baridi mpaka joto. Kuvaa kigauni kama kocha, nichanganye nikupeleke moto, yeah. Nikizipata tasi vimbi, sina urithi wa dingi. Kujifanya mwamba kumbe pimbi, maisha ni soka kuna bambi, yeah. Nikizipata, 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 nikizipata,
nikizipata, nikazikwa na shirini, kujifanya maziwa kumbe mtini. Nimesha timba beki zote na sivimbi, mchongo ni kukusanya shirini.
So usije niuliza why, why, why. Sina misifa ya nekujidai, dai. Nisha kwa ya pipa kote hai, hai, hai. Kijipata usivimbe, no.
Nikizipata tasivimbi, sina urithi wa dingi. Kujifanya mwamba kumbe pimbi, maisha ni soka kuna bambi, yeah.
Nikizipata, 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 nikizipata.